Calma, você esqueceu de ligar. Vai, ali, vai já, corre. Yeah, ei.
Calma, ni dem tingisha. Calma, ni ngói pitisha. Calma, ni tei tisha. Ona da mesa tutisha. Calma, ni dem tingisha. Calma, ni ngói pitisha. Kani maji tisha. Onda da mesa tisha. Buda de chesa na ring. 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 Onda no neza tutisha, buda mino leta misa. Buda jicheza na re, buda jicheza na re.
Ona dhani uneza tisha, ukosho utachachisha. Maski ndio umelalisha, demi yako akilambishwa. Kama ndiwe rentadu, hapa maze tuko stu. Haters coming at the blue, maze du vile utadu. Suna juu mwemble, nilishi ndo kumaintain. Kula buko na cane, slay queen getting slain. Mimi boy niko fresh, shambala on the neck. Niki do nime vex, on your boo mina flex. Buda na cheza na rieng, buda na cheza na rende. Buda na cheza na cane, buda na cheza na pembe. Buda na cheza na tembe, K green na kohende.
Yeah. Kama ni dem tingisha, kama ni ngwai pitisha. Kama ni tei tisha, ona za mneza tutisha. Kama ni dem tingisha, kama ni ngwai pitisha. Kani maji tisha, onda nuneza tisha. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring. Onda nuneza tutisha, buda mino leta misa. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring.
Buda jo check your clarity, maze na cheza na red. Kama ni shasha ni A1, maze na cheza na Z. Nina magoro ma silver, maze na cheza na lead. Buda jo chai ni mingi, of course tunameza na bread. Of course atameza the head, of course atameza the ish that I fed. Kama ni pengu na bang, chapa ilala na chapa ibend. Simu nazima weekend, maze na zama kozi wa depend. Maze na saka si deng, kume kibongo nataka itweng. Miwita mlango dirisha, hedi ni kama milisha. Dawa ya moto ni moto, buda iwasha alafu pitisha. Kama hishiki shikisha, kama hishiki nishisha. Kabla ni dishi ivisha, supa na dishi ni swisha.
Hey, kama ni dem tingisha, kama ni ngwai pitisha. Kama ni tei tisha, ona za mneza tutisha. Kama ni dem tingisha, kama ni ngwai pitisha. Kani maji tisha, onda nuneza tisha. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring. Onda nuneza tutisha, buda mino leta misa. Buda jicheza na ring, buda jicheza na ring.